waje kurabira umutima wa gufasha bagenzi bacu
nabona abantu uko bameze nkatwe
abubona abagowe bagenda gusa babuze n'icyo bambara
nabona abantu uko bameze nkatwe
mfite imbuto z'abapakazi kuko nabo sibo bazigize
nabona abantu
abubona bagenda bazinagira abubona bafite ubumuga
nabona abantu kuko bameze nkatwe
abubona bakiba mu nzu zimwe twita za nyakatsi
nabona abantu kuko bameze nkatwe
abo bose bifuza ubufasha bwacu
nabona abantu
bayeho bifuza ubufasha bwacu ehera ba mu kujya barahangayika iwawe bimenwa ehera we porote matoyituye ehera baba mu nzu irayirakwa wewe wijyamiye mu nzu nziza ntukibuka ko harabakowe nitwashika imbere y'urubanza nshutuzire guziki uvuge ngo warabuze abufasha kandi nabubaye birirwa baraseka ubama baguteza amaboko ubagusaba ukarekana
Yesu agiye kutubwira ya majyamba
narishonje imangaburiye narindwaye imamuje narimbuzi icyo nambara imwambaye Gigenda sirigeze ndabamenya Erega nitwashika imbere y'urubanza Nta na kimwe usiye kuza Nitwaza ngo warasenga Oya namba Kuko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye Uracabaho umerewe neza Ariko hari igihe kigiye kuzimba bazizikarangira Aho musorondera bo mufasha bikagishoboka Mwene data fasha imbabazi zikiriho
Nabona abantu kuko bameze nkatwe
Kuba bakenye ntabwo ari bo basigize
Nabona abantu
aho baba heza suko batifuza heza
nabona abantu kuko bameze nkatwe
uriko wamagufasha kubikone yuzuye
nabona abantu kuko bameze nkatwe
amahera agiye guta agaciro utangare
nabona
Inshuti bakunzi baraditeme ndabaramukije nitabitagwiza ubasuhuza turi mu kiganiro ubumuntu mu bantu turi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatanu 2021 ikaze mu kiganiro cyacu muri iki kiganiro cyacu turumvamo amashimwe ese wowe muvandimwe wafunguye igipfunsi waba utekereza ko ukora ku mitima ya benshi turabyumva muri iki kiganiro ese muri Malawi byifashe bite byose ni muri iki kiganiro sintinya ko abantu bambona iyo mvuga ubumuntu mu bantu sintinya ko abantu banseka iyo ntabariza impunzi sintinya ko abantu banyanga iyo ntabariza abana baburaye Sintinya abanshi intege iyo mvugira abababaye mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu reka mbanze nakire bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro ndetse ngire nabo nsaba guhita badusengera undi abandi badusomere isomo mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu. Reka mbanze numve niba mikro ya Genevieve yaba ifunguye. Ese Genevieve uranyumva?
Yeah, komera muvandimwe Tabita. Ndabona rwose Imana yatumye turamuka. Ndakumva neza kandi nizera ko tugira ikiganiro cyiza. Nawe turi kumwe bwo bose rwose Imana ishimwe.
Amen. Urakoze cyane Genevieve. Sinakwirirwa na gupresenta abantu badukurikira mu kiganiro cy'umuntu mu bantu barakuzi bamaze kukumenyera. Reka nakire n'umuvandimwe turi kumwe wo muri Malawi Obed Ndahayo. Ese Obed waba unyumva? Kura kuri mute, ndabona uri kuri mute. Obed ni unyumva? Nagira ngo usuhuze abadukurikiye muri aka kanya. Obed uri kuri mute? Uri kuri mute Obed?
Yeah.
Okay.
Okay, okay. Marakoze Tabita ndashimiye kuntumira mu kiganiro kuri Radio Iteme. Ndashimira abakunzi ba Radio Iteme n'Abanyarwanda bose muri rusange ndabasuhuje kandi mbifurije isa n'ihirwe, mbifurije gukomera no kugira ubumuntu nk'uko ikiganiro kiri. Uwo muntu uragenda wicika mu bantu niba kuba mwaragize gahunda yo kugira ngo mukangurire abantu kugira ubumuntu. Ni igikorwa cyiza cyo kwishimira. Ndabashimiye rero Obed Ndahayo.
Urakoze cyane Obed. Ndatekereza ko ari n'ubwa mbere tubanye kuri Radio Iteme. Ndagushimira ko witabiriye ubutumire bwacu. Ubwo abatwumva bashonje bahishiwe, udufitiye amakuru menshi yo muri Malawi. Urakoze cyane Obed. Turi kumwe n'undi muvandimwe umubyeyi abamwibuka twari kumwe mu kiganiro nakoze ubushize, yaje ababwira agahinda afite. N'uyu munsi turi kumwe, ubwo nawe afite icyo ari bubabwire. Reka mbanze numve niba mikro ye ifunguye. Akimana uranyumva?
Barame ndabumva.
Yego Akimana urakoze cyane kugaruka. Ndagushimye kandi ndakwakiriye. Ubwo wasuhuza abakumva hanyuma ubwo turaza kugira umwanya wo kugira ngo tuganire birambuye.
Yego. Nanjye ndabasuhuza cyane. Ndashimye Imana cyane yongeye kuduhuza. Imana ikomeze kubaha umugisha.
Amen. Urakoze cyane. Hari n'undi muvandimwe n'ubwa mbere nawaje kuri Radio Iteme, yitwa Atanasia. Ese waba unyumva Atanasia?
Yeah, ndi kubumva cyane Imana ishimwe. Ndibunda wumva.
Amen, amen. Urakoze cyane. Yego. Komeza.
Nabasabye ko tubanza tugasenga. Imana yaturemye tukaba tugejeje aya magingo, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, tukaba tugejeje aya masaha. Hariho benshi tutakibona twabanaga, ariko twebwe Imana yacyatwirinze. Mana rero komeza utwongerere imigisha.
Amen. Komeza rwose dusengere. Yeah.
Imana ndasengera abantu mwese mwitanze. Mana ibafashe aho mwakuye, bakomeze bajye bafasha. Ma urumva iyo Mana dusenga ntaziza duterana. Urumva iyo Mana dusenga ntaziza duterana. Nuko rero Mana turagushimye kuko waturinze, tukaba tukigejeje amasaha.
uko wadukuye mu bihugu byacu tugahunga tukaba tukiriho mana watwambukije ibihugu byinshi none tukaba tukiriho mwami imana tukaba twumva tuvugana n'abantu tutazi naho batatuzi imana ngo mwami imana ndabakweretse aho bari hose mana nsenga mana nzima nzi neza ukunzi unzi kundusha uko nizi ariko mana nkweretse abavandimwe batazi bakaba bamfasha ntabazi imana ubafashe mana ubu ikiganiro tugiye kugirana nacyo mana uba ari wowe kitugenderamo umwami udufashe mwami mana ndakwinginze ngaho komeza ube intwari imbere yacu uharinde imitego uharinde umwanzi satani turayirukanye twanze ibibi byose twirukanye badayimoni mu izina rya yesu ngaho mana bari wowe tugenda imbere turakwiringiye amen
amen amen amen amen urakoze cyane Atanazi urakoze urakoze isengesho ryiza reka nsabe n'umubyeyi turi kumwe Genevieve nawe agira isomo adusomera muri Bibiliya hanyuma dutangire ikiganiro cyacu Genevieve uranyumva
urakoze ndi kukumva Tabitha reka dusome ijambo ry'Imana ijambo Imana yashyize ko mu mutima wanjye riri muri Yakobo ni igice cya kabiri ndahera ku murongo wa 18 hanyuma ndaza kuza no ku gice cya mbere gusansamo umurongo wa 22 kugeza ku wa 24 dusome mu izina rya Yesu
amen
umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera yeho mfite imirimo kwizera kwawe kutagira imirimo nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye wizera yuko Imana ari imwe rukumbi ibyo ni byiza ariko dayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi wa muntu we utagira umumaro we ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirizwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye tumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana mubonye yuko umuntu atsindishizwa n'imirimo adatsindishizwa no kwizera gusa dore na maraya uwo Rahabu mbese ntiyatsindishizwa n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka ubupfuye niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye usoma kuri 22 ku gice cya mbere cy'igitabo cya Yakobo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu maso he mu ndorerwamo amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa ukwasa Imana itugirire neza iri ni ijambo ry'Imana ry'imirimo iri jambo ntabwo ndisobanuraho cyane ariko ni ijambo ry'Imana ryerekeye kwizera ntabwo turi inyamaswa impamvu iri jambo ryasohotse ni uko Imana mu nyamaswa ijambo inyamaswa ntabwo wumvamo ubuntu twebwe turi abantu harimo ijambo ubuntu ari byo byo tugomba gukora ibinyuranye n'inyamaswa inyamaswa zo mu ishyamba turazitinya ariko hari n'abantu Bibiliya yita inyamaswa abantu bahindutse inyamaswa abo bantu ni abadakora imirimo myiza yo gukiranuka imirimo myiza ashaka kuvuga se ni iyihe ni iyi ngiyi aba babyeyi bavuze bashima baranezerewe ko hari igikorwa cyakoretse ngo Aburahamu yataza gutanga umwana wayo kugira ngo atambwe ntabwo yari kwitwa ntabwo ari kubona isezerano ryo kwitwa ise w'amahanga yose na Sara nyina w'amahanga yose ariko tanze umwana we kinege kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho tugomba rero gukora imirimo tugiye muri iki muri iby'imirimo yacu yo y'ubumuntu mu bantu turabona ko impunzi ntabwo dukeneye kuvuga ngo turizera gusa ngo n'abadayimoni ngo barizera ngo bagahinda umushyitsi ibyo dukora ni uko twahagurukijwe no gukora ibikorwa byacu bikagaragara abantu tugashyira inseko ku maso y'abantu baruhijwe bateraganwa bafite badafite shinge na rugero ibyo bintu rero ni wo murimo w'Imana ubu ndabwira rero abantu b'Imana bizera bizera Imana bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ko hari ibindi hari n'indi ntambwe igomba gukoreka kuri iki kibazo cy'impunzi kuri iki kibazo cy'abana yenda turaza kuvugaho ijambo rindi cyangwa nkongeraho ariko nashaka kuvuga ko rwose tubingingira ngo ntitwirebe nk'uwireba mu ndorerwamo ubundi akiyoberwa tugomba gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana byose biranditse impunzi zikeneye ubufasha aba batanga testimony ntabwo ari uko koko batabagezeho ariko rwose nanjye nashima Imana nshimye Imana rwose no ku mubyeyi udusengeye avuze ngo Imana iduhe umugisha turawakiriye mu izina rya Yesu kandi Imana idufashe gushyira mu bikorwa ukwizera twahawe kugira ngo abantu rwose banezerwe Imana ishimwe ntabwo ndondogora cyane ariko turaza kongera tuvuge Tabitha naduhe ijambo ariko rwose ndarangije kubwerekeye iryo jambo somye nubwo wari wampaye gusoma gusa ariko umbabarire kuvugaho akantu gatoya
oya wisaba imbabazi Genevieve uvuze amagambo meza cyane urakoze cyane amena 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 uti nyamaswa abantu reka dutabaze aba banyamaswa abantu bakomeje gukora ibikorwa bibi by'ubugizi bwa nabi reka dutabarize abanyarwanda barimo bicwa muri aka kanya excuse me abanyamurenge barimo barakorerwa iyicarubozo barakorerwa ubwicanyi bw'indengakamere isi irarebera abanyamurenge barimo baricwa bariruka mu mashyamba amasasa bari ku mutwe ariko nta wubumva nyabuneka aho uri hose uri kumva uzatwumva ukumva aya magambo ukaba ufite ubushobozi bwo kugira icyo wakora kuri ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge turagusaba kugira ngo ugikore tabara dukomeje no gutabariza bagenzi bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda hari banyamaswa abantu bakomeje gutoteza abanyarwanda abanyarwanda baricwa abanyarwanda babaye impunzi mu gihugu cyabo harabirirwa ngo muri za DMI bababwira ngo nibayoboke niba batabikoze baricwa harabirirwa muri RIB bicaye amasaha n'amasaha babatortira ibyo byose ubwo bugizi bwa nabi abo banyamaswa abantu dukomeje kubamagana muri aka kanya rero reka twinjire mu kiganiro nyirizina dufite ababyeyi turi kumwe nk'uko mwabyumvise mu kiganiro cy'ubushize abagikurikiye twari kumwe n'umubyeyi Akimana yaratabazaga asaba ati mfite ibibazo ndi hanze y'inkambi ati ndetse ndi no mu nzu maze mwamezi atandatu ntashobora kuyiriha kugira ngo nshobore kuyivamo njye mu nkambi nshobore kujya mu nkambi nuko nabanza nkariha ayo mezi atandatu ubwo yaratabaje ariko ndashimira ko hari abahagurutse baramutabara wowe mubyeyi wowe muvandimwe uri hose wafunguye igipfunsi ugatabara uyu muvandimwe mubyeyi ndagushimye reka muhe ijambo nawe abibibwirire akimana niba unyumva ijambo ni ryawe
oke ndabumva ndashimiye cyane ubwo igikorwa gikomeye mwakoze mu byukuri je naringeze kure naringeze aho amazi arenze impombe byari bitanyoroheye sinari nkiryama ngo mbone ibitotsi ngo sinzire ariko ndashimiye cyane umuryango w'ubumuntu wita ku kiremwa muntu Imana ikomeze kubongerera imigisha ikibazo cy'ideni cyararangiye ndashima Imana ibisigaye ikibazo navyo ibisigaye ikibanza narakibonye cyo kubakamo maze kugura ibiti maze kugura imigano hasigaye amashashi ndashimiye cyane umuryango w'ubumuntu mwaragize neza mwarakoze cyane mwebwe mwita kurengera abatishoboye batagira shinge na rugero narinduhanye impfubyi zimerewe nabi ubuzima bumeze nabi aho naringeze ame mu mezi atandatu ntashoboye kwishyura inzu ariko mwarakoze inzu yarishyuwe ikibazo cyararangiye sinari nkiryama ngo mbone ibitotsi nararaga nkaniye bukankeraho ariko ndashima cyane Imana ibagirire neza ibongerera imigisha ho muri hose ibaroranirize mu byanyu no mu banyu mwarakoze igikurikiyeho ubu nabonye ikibanza mu nkambi maze kugura imigano maze kugura ibiti hasigaye amashashi hasigaye ibyatsi byo gusakaza n'abo kuyubaka ni ukuri yemwe ni ukuri mwarakoze mwagize neza ariko ibisigaye hari igishobotse mwafasha nabyo bikarangira mwaba mukoze
murakoze cyane akimana turanezerewe cyane reka dushimire abantu babigizemo uruhare bakaba baragufashije ukaba warashoboye kuriha inzu ukaba ndetse waramaze no kubona ikibanza cyaho wubaka ariko uti ndacyakeneye ku nicyo ukeneye ubu gusakara
ego aba abashinga bakaranda no gusakara
no gusakara okay urakoze cyane reka nshimire umuvandimwe hari umuvandimwe uri muri Etazuni wumvise ikiganiro cyacu yumva ubuhamya k'Imana yari yatanze bimukora ku mutima yihutira kugira ubufasha aho uyu mubyeyi nawe reka mushimire cyane mbikuye ku mutima n'abarambuye igipfunsi bakagicyo batwoherereza natwe tukoherereza uyu mubyeyi n'ukuri akaba yarashoboye kuva mu madeni yari arimo akaba atangiye kubaka mu nkambi ndabashimiye cyane mwese ndetse turacyahamagara duti nyaboneka nimukomeze mufungure igipfunsi mufashe uyu mubyeyi abone uburyo yubaka mu nkambi aho ashaka kujya ubwo rero ubufasha bwanyu buracyakenewe turabasaba ngo mukomeze mufungure igipfunsi dufashe akimana urakoze cyane akimana mbere ko njya kuri mugenzi wanjye wundi sinzi niba ndavuga mbere ko njya kuri Atanasia undi muvandimwe muri kumwe nagira mbaze mugenzi wanjye Genevieve niba hari icyo yavuga mbere ko dukomeza
urakoze Tabita rwose ndakumva cyane na atana natana natalia uvuze
akimana
akimana umaze kuvuga imana nawe rwose muhu mugisha kumugisha dusabiye turabakurikirana cyane turabakunda niyo mpamvu rwose twahagurutse kugira ngo dushakashake tubavugire ku maradiyo twandika amabaruwa kugira ngo rwose abantu bashobore kwitanga bafashe impunzi ziri guteraganwa ziri nta mpamvu tekereza nk'ubwo koko kubona uri kwiyubakira ni ukuri biteye agahinda biteye ishavu ryinshi iyo tubyumvise twumva tubabaye nkatwe dufite umutima w'ubumuntu twumva dufite gukorwa ku mutima nanjye nibuka ko nari mu nkambi naho ntabwo ari ahantu heza ho kwifuzwa kuba ariko ubwo uhagiye nta kibazo Imana izafungura imiryango turizera neza rwose kuzabona amafaranga yo kugira ngo usakare iyo nzu uzabamo turabizi neza ko atari ibintu byoroshye ariko twatangiye uyu murimo mu kwizera nta n'icyo dufite ariko turabona ko Imana igenda iwagura ku bwanyu bivuga ko ntabwo mu maso y'Imana mwibagiranye nubwo abantu bavuga ngo barabahuhuta barabambura barabakubita mwaratanzwe ngo mwicwe ariko ntabwo ariko imbere y'Imana ntabwo ariko ntabwo umuntu afite uburenganzira kwambura undi ubuzima bwe kereka Imana yavuze ngo ndabyemeye ubwo rero Imana ibafiteho imigambi nagira ngo nkubwire n'undi wese uri kumva uri mu nkambi na Tabita rwose yavuze ati abanyamurenge ni ukuri Imana we nta kintu navuga rwose ku kibazo cy'abanyamurenge abanyamurenge ni abanyarwanda kuki bagiye muri Congo ntibigisha abana babo ibindi birimi ntabwo bize Nkosa ikirimi cyo muri South Africa ntabwo bize Zulu ntabwo bize n'ibindi n'igicewa ariko bize Ikinyarwanda ni ukuvuga ni abanyarwanda bahungiye muri bene wabo mu Rwanda baraje babashyize mu nkambi babateyemo oh my god urumva ibyo bintu birarenze nibyo nyine Bibiliya yita inyamaswa abantu none bari kujya kwicwa ababyeyi bararira natwe tukarira abo bantu baragize barazira iki abanyarwanda bari mu nkambi za Mozambique za Nyakivara za Malawi za hose aho batereganywe no muri Congo Brazza ahantu hose no muri Kenya aho hose abanyarwanda bararushye hari abantu batanga ibiganiro natwe tujya tubivuga ati turabirambiwe ibi bintu bigomba gucikwa bikarangira ibintu bigomba guhagurukirwa birahagije nta kuntu wafata umuntu ngo agiye muri Malawi arahunze baraje baramuhuhuse bavuze ku maradiyo ngo ntabwo abo bantu babashaka bagomba kwicwa bagomba gukurikirwa bagakurwa mu byabo utwo bihahiye bakatwamburwa kuko imitima yabo bamenyere no kwambura n'abanyagihugu abo bantu rero ni inyamaswa abantu abo rero nibo bagomba kurwanywa byanze bikunze nihataboneka n'umuntu ku giti kibarwanya Imana ubwayo iramanutse kubarwanya kuko ibyo bakora ni ibyangwa n'amaso y'Imana ibintu Imana yanga urunuka ni ibyaha witumye ibyaha mbese wagambiriye gukora icyaha wagambiriye gukora mbese kitagutunguye ukagipangira ukagitangaho amafaranga yawe ibyo bintu rero turabyanze gusa ndi hano kugira ngo simvuga yenda nitirangiza tabitaratu araduhira irindi jambo ariko rwose ndagira ngo mwihangane mwamuzi mwe mwihangane niba aho muri hose ni mwihangane turabakomeje mu nzu zose ziri mu isi z'abanyarwanda tuvugenda ngo barashyira ku ruhande abanyamurenge gye mbita abanyarwanda kuko turavuga tukumvikana n'abacu dufite ubumuntu natwe twahungiye muri Congo baratwakira none bantu birababaje biteye ubwoba mbuze n'amagambo yo kubivugamo abanyarwanda nabo bahungira mu Rwanda b'abanyarwanda biyita ngo ni abanyarwanda ubu nabo barahunze dufite impunzi nyinshi mu Rwanda ziri guteraganwa impunzi zabuze amahwemo ziri kurara hanze kandi zifite igihugu zifite ubuyobozi zifite ngo umutekano ibyo bintu byo kubeshya nabyo bigomba kwambika ubusa bikajya hagaragara abantu bakamenya ko ibyo bakora atari byo Imana ibafashe Imana irabazi Imana igiye kubatabara kandi natwe uko dushobojwe tuzabatabara tubari inyuma ntimuhangayike abana namwe wo mu nkambi mu kwizera ntimuhangayike muziga amashuri muyarangize namwe ababyeyi muzarara heza muzarya muzanywa ubwo ni ubuhanuzi ibi ngibi bigiye kugira iherezo ni ukuri mwihangane mukomere turababaye cyane ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo turirane n'abarira twishimane n'abishima turi kurirana namwe niyo mpamvu twahagurutse Imana yaduhagurukije kugira ngo tuzamurire ijwi ibihumbi n'ibihumbi biryumve ko twanze akarengane gakorerwa impunzi gakorerwa abana b'impunzi gakorerwa abagore birababaje birateye agahinda birahindisha umushyitsi Imana ubwo rero Imana iramanutse natwe turi inyuma tubaye ibikoresho by'Imana kugira ngo n'ukuri tubatabare Imana ibane natwe amen
amen amen amen urakoze Genevieve uti turabirambiwe nawe nzi ko waciye muri ziriya nzira ariko ndakomeza kugushimira ko utibagiwe abo wasize wakomeje kugira ubumuntu bwo gukomeza gutabariza no gufasha bagenzi bacu ndagushimye cyane turi kumwe n'undi muvandimwe rero undi mubyeyi witwa Atanasia wadusengeye isengesho ryiza cyane ndamushimye cyane uyu mubyeyi abagiye bakurikirana ibiganiro byacu nawe twigeze gucishaho ubutumwa bwe atabaza avuga ati ndi kumwe n'umugabo wanjye urwaye umeze nabi nta kivurira abana banjye baratatanye ndababuze ni muntabare byibura ngira icyo nakora noneho bitume byibura abana bagaruka bicare hamwe nawe turi kumwe muri iki kiganiro reka ne kuvuga menshi ubwo niwe wabibibwirira reka muhamagare niba nyumva Atanasia ijambo ni ryawe
ndashimira cyane Imana ibafashe ibongerere ibyo mwankoreye aho mwakuye Imana izahasubiza ibindi ihakube 70 nari merewe nabi ibibazo byarandenze ubwenge none ubu umufasha wanjye ni umusaza nabonye ipombo yo kujya yipomba na firigo narayiguze na fanta nashyizemo na amazi nashyizemo n'agasukari karimo ariko ikindi kibazo nagize mfite muri ibi bihe ni umwana mfite wari usigaje imyaka 2 kugira ngo arangize none bavandimwe rero nk'uko mwakuye mu maboko yanyu mukamfasha hakagira nk'uko mwakongera mukamfasha nkamusubiza mu ishuri kuko twebwe turimo turavamo nibo bazatugirira akamaro mu gihugu cyacu umunsi tuzaba twatashye ntituzaba tukiriho kuko bo n'abajyambere bakaba bazagerayo bazi ubwenge barijwe bakaba aribo bazajya baturwanirira bakaba aribo bazadushyira imbere
urakoze cyane sinzi niba warurangije
ni uko nyine nabashimiye ubufasha ubutumwa mbahaye ndabasabye mukoresha uko mushoboye nk'uko mwafashije Imana aho yakuye yongere ibibafashe rwose ibafashe yongere
ibajyemo bagirira ubuntu mwongere mumfasha abo bana. Uwo mwana asubiye mu ishuri na imyaka ibiri yari isigaje yari yarize bigeraho birananira pe mbura uko nzajya muririra n'itike yo kugenda mu ishapa ndabibura birananira yicara imuhira n'ubu amakaye arayafite ari yicarira gusa akabireba akavuga ati ariko se mama ko nari umuhanga none bikaba byarananiye gusubira mu ishuri nkora iki mwana wanjye rero ihangane Imana iratuze niko mpora mubwira ati koko nicarane ubwenge bwanjye ntarangije amashuri yanjye ntihangane Imana n'izi byawe nuko mubwira none bavandimwe munyumva iki kiganiro mwese uwo ari wese wumva iryo jambo mvuze amfashe rwose mumfashe uwo mwana asubire mu ishuri ndebe uko yakongera agasubira mu ishuri akiga yari asigaje ni imyaka ibiri gusa buri gihe
uwo mwana afite imyaka ingahe
afite 16
ni ukuvuga ntabwo yarangije sogondere
ntabwo yarangije hari hasigaye imyaka ibiri
okay icyo akeneye ni iki akeneye iniforume
no kumurihira mu ishuri kuko buri iniforume n'igikapu n'amakayi n'amakaramu n'ishapa yo kugenda nibyo bintu akeneye nta kindi
okay ubwo waba uzi se umubare w'amafaranga y'abakene cyangwa nzabikubaza nyuma urakoze cyane ubwo tuzabivugana neza nzabibwira abakunzi bacu amafaranga waba ukeneye kugira ngo umwana asubire mu ishuri uravuze uti aba ni rwo Rwanda rw'ejo nibyo aba ngaba nibo Rwanda rw'ejo aba nibo twanahagurukiye gushyiraho uyu mushinga wacu w'umuntu mu bantu ni ukugira ngo dufashe aba ngaba abana be gukomeza kwandagara abadashoboye kurangiza byibura sogonderi bayirangize urakoze cyane Athanasia ni ukuri reka dukomeze dushimire abakomeza gufungura igipfunsi bagafasha ababyeyi nk'aba bakaza bashima babikuye ku mutima urakoze cyane Imana ikomeze ibahe umugisha sinzi niba hari icyo mwakongeraho mbere ko mbareka ngo mwigendere hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu
icyo nakongeraho Imana ibarinde kandi bakomeze kandi bongerere imigisha aho mwakuye mudongere muhakure yongere ihuze
murakoze cyane ngaho mukomere kandi mujye mumenya ngo kugera kure siko gupfa Imana yacu dusenga irahari natwe turahari igihe cyose mukeneye no kumva buryo umuntu uri mu bibazo hari n'igihe abakeneye kumva ko hari umuntu umukunda umutekereza mujye buri gihe mwumva yuko duhari igihe cyose mwifuza kugira icyo mwatubwira cyangwa no kuvugana n'umuntu wari we wese
amen
ubwo rero reka dukomeze ikiganiro cyacu niba Genevieve nta kindi yakongeraho kugira ngo tujye
kugira ngo mbaze Athanasia niba harya ba mu nkambi
Athanasia uramwumva
ndi kumva
uri buba mu nkambi
ngo uba mu nkambi
nibomba
ngo aba mu nkambi yes
okay ese burya nta kintu babafasha kubana baba bashaka amakayi baba bashaka nk'uko dukoresho
nta na kimwe
asheri ni ukuvuga nta kibafasha ni ukwirwariza
ukashaka ubuzima bwa n'imibereho yawe gusa ntacyo badufasha nta na kimwe pe ntacyo pe
ibyo nabyo rero nibyo bintu bibabaje aricyo kintu nyine nashaka kuvuga imigambi nyine yacu ko yaje ikenewe y'uwo muntu mu bantu kubera ko ubundi aseri ishinzwe rwose ibyo bintu mu nshingano zayo ishinzwe kugira ngo abana b'impunzi bashobore kwiga bashobore kubona ibyo kurya ariko impamvu twaje nuko twamenye koko nubwo ko nta kintu babafasha ibyo ngibyo nagira ngo abazabyumva bose bumve ko aseri nta kintu bafasha cyangwa tutaba twarivanze mu mirimo yabo biba ari itemwanyaje iduhamiriza ko koko inshingano zabo baziteshutseho ariko nkatwe nk'abantu bafite ubumuntu mu bantu bahuye n'ingorane nk'izo z'ubuhunzi ntabwo twabatererana kuko natwe twabinyuzemo twabonye uko baduterana twabonye ko nta kintu tubona nta biryo pamu ntigabura abana bakarwara bwaki ababyeyi bakabura imyenda udafite rero ibyo bintu byose ni bwaki ibyo rero mwihangane Imana ifite imigambi myiza ku mpunzi nagira ngo gusa nkore clarification kugira ngo abantu bamenye ko koko HCR itagira icyo bafasha no kubagurira makayi koko n'umubyeyi akaza kwiyubakira nta faranga afite ya nicyo gusa nashaka kubaza
Genevieve mperutse no kumva ngo naya ngo n'udufaranga bajyaga babaha bayamazeho basigaye babaha ubusa ya kuburyo abantu ngo numvaga mu nkambi ya mu Rwanda nibagiwa hariho nibagiwa izina ryayo abantu barimo bariyahura bo mu nkambi cyane cyane numvaga ari n'abanyamurenge basaba bati nimureke dusubire iwacu kuko dupfiriye
hanyuma
hatwikiye neza neza ya hari ibibazo bikomeye cyane murakoze cyane bavandimwe Imana ikomeze ibahe umugisha mukomere bavandimwe turi kumwe Akimana na Tanazia icyo tuzabona cyose tuzababwira igihe icyo ari cyo cyose nizera ko abavandimwe bazabumva bazakomeza bagafungura igipfunsi bakagira icyo baba tukazagira icyo tubabonera mu misiri imbere murakoze cyane reka dukomeze ikiganiro cyacu rero dufite undi muvandimwe ugiye kutubwira ibindi bibazo biri mu nkambi ya Malawi. Nk'ibyo twavugaga nyine birimo bitera ingorane mu mpunzi. Ariko mbabwire, reka mbabwire, jyewe nizera ntashidikanya ko ubu buhunzi aka gahinda abanyarwanda barimo buzajyana na FPR. Yaje tubeshya ngo ije guca ubuhunzi ariko abanyarwanda barahunga n'uyu munsi abandi ni impunzi mu gihugu cyabo uwo munsi FPR yavuyeho ikagenda buriya butegetsi bukagenda buzacikana n'ubuhunzi abanyarwanda tuzataha dusubira iwacu n'utazashaka kujya gutura ariko azumve ko afite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cye igihugu kira gihugu ni cyacu twese nk'abanyarwanda ntabwo ari cy'agatsiko k'abantu bamwe ngo bumve ko aribo bagifite uburenganzira bonyine maze bagende batoteza abandi bahunge turabirambiwe turabyanze mbere ko duha umuvandimwe ijambo reka dusabe abo muri studio badushyiriraho akaririmbo yihangane tubanze turuhuke no mu mitwe nawe yitegure ko tugiye kumuha ijambo murakoze cyane
Yeah.
Murakoze cyane ati indirimbo ya visiti ishobora ushobora kurara neza mu nzu isakaye abandi banyagirwa nyaboneka niba uri mu nzu isakaye neza ibuke n'abandi bari mu nzu idasakaye isi nayo ntisakaye reka duhaguruke dufashe bagenzi bacu bababaye reka tugire umutima w'ubumuntu muvandimwe Obedi ndahayo reka mbanze ngushime maze iminsi nkurikira uburyo wahagurutse utabariza impunzi ziri muri icyo gihugu cya Malawi kuba ibintu ubu ngubu byarahindutse impunzi zo muri Malawi zikaba zifite agahenge ndumva nawe warabigizemo uruhare ndagushima cyane shimira n'undi muntu wari we wese wahagurutse akaba yaragize uruhare muri iki kibazo cy'impunzi za Malawi Obedi ndagira ngo ubwire abanyarwanda bashobora kuba batarakurikiye iki kibazo ubabwire uko byatangiye nuko bimeze ubu ngubu Obedi ijambo ni ryawe
murakoze Tabitha biza kumva ijambo no kwa mwantumiye kandi nanjye mu izina rya zindi munsi nshimye uburyo intego y'iki kiganiro n'ibikorwa mukora ubuhamya burivugira nakurikiye ababyeyi bavuye mu kiganiro abantu bashima Imana bashima ibyo mumaze gukorera sinoba umuntu kandi nicyo cyabuze ni igikorwa cyiza cyane cyo gushimira rero nagira ngo mbanze mbashime by'umwihariko natekereje neza ntekereza ko ari ikintu n'ikintu umunyarwanda wese ugifite agatima k'ubumuntu agize anagera yakagombye kujya atekereza kuba ari mu ngorane kuko twese ntituriho mu buzima bumwe muri Malawi rero muri Malawi hari ikibazo ntabwo ari ikibazo gitangiye ubu n'ubwo cyafashe intera nini kuko itegeko rigenga impunzi zo muri Malawi ni itegeko rishaje rya kera cyane bwaryo rikumira impunzi kuba ryagira icyo zikora rikumira kuba abana babo bakwiga rikumira impunzi kuba zarahandana atari mu nkambi ayo nkambi ahitwa zareka iba mu gihugu cya Malawi ni inkambi ubundi yagenewe kuba ibamo abantu bare ibihumbi icumi ariko bazi imibare y'impunzi ziri mu gihugu cya Malawi zimaze kurenga ibihumbi mirongo ine n'icyenda ngo ni inshuro zikubye nyinshi cyane ku buryo iyo nkambi ubwayo idafite ubushobozi bwo kuba yakwakira impunzi urumva uretse no kuba noneho bagiye batangiye n'ibikorwa byo guhinda zari ziri mu mujyi mu mijyi itandukanye mu bice bitandukanye bitari mu nkambi bakereye gutuma ku dushopu bakabasha kubaho bakanunganira abo bagenzi bari mu nkambi uko urumva niba birukanye bo mu mujyi bakohereza mu nkambi ni ukubahagarikira ubuzima burundu bimeze nk'ibyo usanga n'ubundi abantu abanyarwanda turi hanze ni buruvuguti ndigomwa nicyo kijumba kimwe nsagure nze gufasha umunyarwanda uri mu Rwanda kuko bo baragowe nabo benshi baragowe nta mukene nta mukene abantu benshi bo mu Rwanda babagosanga bisaba ko abantu bari hanze bagota niko nuko byari bimeze rero cyangwa se niko bimeze n'ubundi igihugu cya Malawi abantu turi hanze nkandi bisaba ko gute buri muntu atekereza kuba ari mu nkambi kuko ubuzima buri mu nkambi ni ubuzima kuri benshi bugoye bitandukanye wenda no k'umuntu mu mujyi cyangwa hanze y'inkambi aba adafite udukorwa duke yabasha gukora tukabasha kugira ikintu kimwinjiriza agakora mu minsi yashize rero nibwo noneho izo leta nshyashya igiyeho kuko bikunze kubaho bikunze kubaho ko leta yose igiyeho mu kugera iyo mu bintu yari yaranemera abaturage yamamaza yayo yemere ko impunzi bakunze kuzita amaburundi muri rusange mu gihugu cya avuga amaburundi bose ni izina ririmo no gutesha agaciro impunzi ariko niko abanyagihugu babitaho ntibabanze no kubatandukanya habayeho gufata icyemezo guha impunzi iminsi 14 kuba zagiye zose mu nkambi cyari icyemezo cya mbere gitunguranye kuko ntekereza ko naho umuntu akodesha mu nzu iyo bagiye kukwirukana mu nzu nta muntu uguha iminsi 14 icyo cyemezo leta ya Malawi gifata yirengagije ko kuba impunzi ziba hanze y'inkambi harimo uruhare rwayo kuko yari ibizi ko ziba hanze y'inkambi hari amasezerano n'ibikorwa byinshi byagiye bitangira hagati ya UNHCR na leta ya Malawi ari byo bita tokeni z'abantu babasha kwifasha baba bafite uburyo bwo kwibasha kwibeshaho bahabwa tokeni bakava mu nkambi ubwo bakaba batakigenerwa ibigori n'ibindi bintu ziba mu nkambi zigenerwa urundi ibyo byari ibintu ubundi bigabanyiriza leta ya Malawi na UNHCR umugogoro wo gutunga impunzi kuko wabashije gukora akaba afite tokeni akabasha kuba hanze y'inkambi agakora bamuhaga icyo cyemeza ko aba hanze y'inkambi ubwo agakurwa muri sisiteme yabagenerwa ibyo kurya n'ibindi by'ubuzima bwa buri munsi icyo cyemezo kiba rero cyatunguye abantu bose kandi tubona kirimo ingufu nyinshi cyane kuko minisitiri wa gitangazo cyabanje kugenda avuga ngo naba ari kure cyane y'imijyi bagomba kuza mu mujyi nyuma yahinda none ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugeza umuntu wese atakekaga ngo ni ingufu ziri bube abama negosiyasiyo bisa nkaho ntabwo arimo aragora bagiye abagerageje kumushaka cyangwa se no gushaka izindi nzego za leta biba ngombwa ko abahagarariye impunzi ziba hanze y'inkambi kuko barahari byicara natwe badutumaho dushaka ikintu cyo gukora ntabwo rero navuga ngo hari ibintu bihambaye cyane nge nakoze n'imana mfatanyije n'abandi banyarwanda dufatanyije n'abandi banyarwanda kuko ni benshi komite ihagarariye impunzi muri Malawi nkeka ko bamaze nk'ibyumweru bibiri bose nta muntu usinzira kandi n'ubundi binanarangira neza ngo tuvuge ngo byagize umurongo ijana ku ijana ariko nibura harimo agahenge nubwo abantu baturimo kugerageza kurwana no kugira ngo bishyire ku murongo ariko haracyarimo agahenge ngo icyo cyemezo kigifashwe impunzi nyinshi zo muri Malawi bahise bagenda kuko byabaye ngombwa ko mfata n'abanyamakuru ba hano abanyamakuru ba rutubeye tujya kureba bamaze kugera mu nkambi uko baba bameze kubiraza kuba n'umukoro kuri mwebwe tabita n'abandi muri muri iki kiganiro cy'ubumuntu mu bantu kuko abo bantu bamaze kugera mu nkambi hari abari bafite bari mu byiciro bitandukanye bari bafite wenda uburyo bwo kugira ahantu bahita bajya gucumbika cyangwa bafiteyo n'amazu hari abandi bari bahise bashyirwa rero mu bihema byagenewe abantu ni nka taransite byagenewe ubundi kwakira abarwayi ba covid aho ngaho mu nkambi ko ngo abantu bahise bajya uko twagiye kubasura twageze mu nkambi twagiye kubasura ntibafite ahantu baryama ntibafite icyo baryamaho ni baryamye mu ubwona kandi n'impinja n'ibiki kandi ubu aho hantu mu nkambi hazareka ntabwo hagira ubukonje bukarije akonje cyane kuko ngo baryamye mu kirangari cy'amahema ko twagiye kubasura kuko nyuma bagiye mu bikurikira itangazamakuru ryanyu ryabikoze n'inkuru nyinshi bitumana n'imiryango yandi uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu abanyamakuru badufasha kuvugana nabo nabo bashyira igitutu kuri leta nubwo minisitiri yagumye kugagara biba ngombwa ko tunitabaza urukiko dufatanyije komite y'abanyarwenya impunzi ziba hanze rusa nk'uruhagaritse wabyita by'agateganyo kugira ngo azabanze asuzume icyo cyemezo urukiko rwabaye nk'uruhagaritse by'agateganyo ku icyo cyemezo cyo kohereza abantu mu nkambi muri icyo gihe iri zimwe kuvuga ngo rero icya mbere byateje ibibazo kuko ubu abanyarwanda bari impunzi ziri muri Malawi zihungabana n'uno munsi kuko ntabwo buri wese ntazi kuresizoma ngo ese ibintu byarangiye niba dukomeza ubuzima nta muntu uzi ngo ari hehe ikintu washyizemo ni igihirahiro bari mu kirere ntawe urimo urakora umushinga nta muntu urimo urakora umushinga wo kuvuga ngo yakora ibyatekereza ikintu cy'igihe kirekire ngira ngo no inama zirimo zirakorwa hari ibyo turimo turateganya gukora undi muntu aba ategura ubugeni mu itangazamakuru kugomba kugerageza binyuze mu butabera no mu zindi nzira z'amanegosiyasiyo bareba ibyakorwa ibyo abahagarariye impunzi bari kuko ntibari gusinzira ariko noneho impunzi muri rusange ubwo byabaye ngombwa ko babanza bafite amashopu hasi ya bose bateza ibyabo ntabwo ari ukugurisha kuko iminsi cumi n'ine hari ubuntu kugurira cyangwa ikintu gifite agaciro wenda ka miliyoni ebyiri cyangwa eshanu cyangwa ngo umuntu arimo arakigurisha ibihumbi magana atanu kugira ngo abone itike bamwe ubwo ababashe kwegera imipaka aho igihugu cya Marijani mbibi na Mozambique bagiye bajya Mozambique ngo bateze ibintu abandi babisigira abantu anyumvise ko hari n'abagiye bakorera impanuka muri izo mu nzira barimo bahunga nabyo nabyumvise ngo abandi bajya mu nkambi mu magambo make rero twabita ni icyemezo cyafashwe na leta kiza gitunguranye abantu bagerageje twumva twese yadutunguye ku buryo twagize igihe mu nama tuba tuzi ngo ntabwo bishoboka bimusabe ko habaho no kurwanira uburenganzira bw'ikiremwa mu muntu nk'abantu niyo baba abantu abo bantu baba hanze nk'andi mu buryo butemewe n'amategeko ariko nta nubwo umuntu ajya gushyira amategeko mu bikorwa noneho yica uburenganzira bwa muntu yica abantu kutwereka leta no kwandu ari kohereza abantu ari ukubica ni mu rugo ni mu rupfu kuko niba hariho icyorezo cya korona virusi ugafata ahantu hagenewe abantu ibihumbi icumi ukohereza abantu ibihumbi mirongo ine abo bantu ugiye kubica ni urupfu ugiye kubica ni ahantu twarahasuye twebwe ni ahantu hatari amazi abo bantu aho babasize ni hari amazi ahagije hari ubwiherero abantu baziherera ubwo ariko iyo bukurikirane na korera n'izindi ndwara twafatanyije n'itangazamakuru ryari kugira amahirwe byadukundira n'izindi nzego za hano twereka leta ko hano irimo irohereza abantu iri mu rugo kugira ngo iharanire uburenganzira bwa muntu hano imbere mu gihugu nayo idufasha kumvisha leta ku buryo bisa nk'aho birimo bigabanya ubukana bityo kuba barindira ikizava n'ubundi mu buke kugira urubanza ruzaba rw'abana cyangwa n'izindi nzira z'amanegosiyasiyo kuko nazo zirimo ziratekerezwa ariko ubundi ni ukuvuga ngo byari ugufata abantu ukajya kubica nubwo n'ubundi bamaze guhungabana yaba afite ubukungu bwarahungabanye abo bo bamaze kugera mu nkambi bagiye mu gihe iriri nk'uko nabibabwiraga bari mu mashitingi yagenewe mu mahema yagenewe kubamo yo kwakira aba kovidi ni taransifa rero ntabwo bafite ibiringiti byo kwiyorosa kuko hari abasore dufite amashusho bafite aho kuryama ntibafite icyo kuryamira ni abantu n'ubundi ubwo barindushye bafashe barafata barashugunya gusa kuko ngo n'ubundi dufite impungenge ko dukurikije ko hari ibihe by'imbeho n'ubundi by'ubukonje mu gihugu cya Mali noneho mu nkambi ya Zareka hakaba hari umwihariko ariko mu gace ka Zareka kadakonja niba mu mujyi hakonje kuko baba twikubye nka gatatu nibo bantu n'impinja n'ibiti bari kurara hanze nta byo kurya bigezeho bagenera byihariye kuko bafata ibyo kurya ibyo bagenerwa bya buri kwezi basigaye bifata nibura nyuma y'amezi abiri y'impunzi zigenderwa hano birari cyo mfa umuntu umwe agenerwa nibura igihumbi amafaranga abagera ku bihumbi bine mu kwezi byo kumutunga kuri buri kintu icyo ari cyo cyose ubigereranyije ibyo bafata byose bafite cyangwa umuntu umwe yagenewe ibihumbi bine mu kwezi byo kumutunga mu kwezi kose ubwo bine by'amakwaca ngo bibare nko mu manyarwanda bibarenda nk'ibihumbi bitanu na magana abiri gutya ngo mwite mwumva nawe umuntu watungwa n'ibihumbi bitanu mu kwezi kubera igihe umuntu ashaka kuvuga ngo ni ibihumbi bine mukagira ngo ni nta mafaranga menshi we nakabigase ko nta keza so ni ukuvuga ko abo bantu rero nono kandi nono niyo mfashanyo iraza mu mezi abiri nubwo icyo gihe uko bafashe bakohereza abantu aho ngaho nta nubwo nibura igihe babyita gupokera nta nubwo igihe cyo gupokera cyageze nibura ngo baragerayo bahite bapokera babashe kubona nibura n'ikibasorwa ku byo bitari n'ibyo kurya ntabwo dufite imibare yo ihagije yo kuvuga ngo kuko wowe bizasaba ko n'ubundi umuntu asubira mu nkambi n'ubundi tugenda gusubira n'abandi banyamakuru mu minsi ya vuba turateganya n'ubundi gusubira kuko nta kazi gahoraho nta kwicara nibyo tumaze n'iminsi nta kuva ibi byatangira nta muntu yo kuryama mu bayobozi bakomeye ntabwo tubuze imibare y'abagowe cyane kurenza abandi baba bari kuryama hanze amashiti ibihumbi bangahe ariko bo twabonye uko twabonye n'imiryango hafi yari irimo iragera hafi muri mirongo ine irenga n'abana b'impinja n'ibiki bari aho ngaho hanze ubwo ntabwo mvuga muri rusange n'ubundi kuko n'impunzi ziri mu nkambi no muri rusange n'ubusanzwe n'impunzi zibayeho mu buryo zibayeho nabi cyane noneho rero abanyarwanda by'umwihariko hari ibigenerwa impunzi muri rusange biba bingana niba ari ibyo bafata ku muntu byose bifata ariko hari amahirwe menshi agiye ahabwa usanga abanyarwanda bisa nk'aho habayeho kugambanirwa tubivuga umunsi sinkunda kuvuga ibintu afite ibimenyetso ariko ukurikije amajambo y'abayobozi bo mu rwanda n'ibiti n'ubundi byarabaye impunzi z'abanyarwanda usanga zifite umwihariko wo kuba zaragiye zigenda zihezwa mu bintu biba bimeze nk'aho zo zaguye ku buryo no gufashwa by'umwihariko n'ubwo impunzi zikeneye gufashwa ariko by'umwihariko abanyarwanda bakeneye kwitabwaho hari umushinga wa wosika aho ngaho muri canada wo gufasha abana b'impunzi abenshi bakiga bagakora ibizamini bagahabwa amahirwe yo kujya kwiga muri canada akenshi abana b'abanyarwanda nibo batsindaga cyane ibyo bizamini ubu baratsinda bakabakuramo namwe n'umunyarwanda ukiri kugenda kugira ngo bigiye kumara umwaka wa kabiri bimeze gutyo akenshi nibo babaga bize neza bagatsinda ubu byagaragara amahirwe ko hari umubare w'abana benshi b'abanyarwanda bigaga ko bisaba kwiga ugakoresha ibizamini ugatsinda muri uwo mushinga bisa nk'aho naho hagezemo ukuboko kwa kigali ku buryo babinetirarije abo bana batatu babasha kugenda ngo bige nk'uko byarimo abo banyarwanda by'umwihariko hari uguhabwa resetirimenti imwe n'imwe abantu bakajya kuba hanze ya afurika usanga nabwo ku mpunzi y'umunyarwanda bigoye cyane kugira ngo amahirwe bayabone hari ukugira sitati y'ubuhunzi ibintu nabyo usanga bigoye cyane kugira ngo nguhe ishusho muri rusange yuko impunzi zimeze ko noneho by'umwihariko nubwo mudacagura impunzi zose ariko by'umwihariko abanyarwanda bari muri marayobo bisa nk'aho baraguzwe n'uwo dushyiramo ingufu izishoboka zose kugira ngo twereke ubuyobozi bw'icyo gihugu na UNHCR ko niyo baba hari ni kugurwa cyangwa andi makuru babonye tugerageza kubereka amakuru y'ukuri tugendeye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'ibindi tubereka ishusho y'u rwanda nayo itandukanye n'iyo baba baberetse kuko abantu badakurikira amakuru iyo bagiye bakabereka ya shusho nziza u rwanda rukunda kwerekana inyuma ukababona nka marayika w'umuco ene kandi imbere hari ibindi byihishe umuntu udakurikira cyane cyane mu bihugu byakoronijwe n'abongereza ntabwo bakunda kuba bize n'ibintu byo gukurikira cyane ntabwo bazi kubesha ntabwo baba bazi ko leta yabesha ntabwo bakunda kugira bisaba rero ko abantu habaho abantu babereka iyindi verisiyo itandukanye niyo bagiye babereka ibyo bintu abantu barabigerageza kubikora kandi ubwo biba birari ijana ku ijana ariko hari ibigenda bihinduka muri make ndumva rero mu magambo make ntabwo ngiye kujya mu mateka ya kera cyane cyangwa iki ukurikije uko ikibazo giteye ubu ngubu ni uko aho bigarukira ubu ngubu abantu abenshi bamaze kujya mu nkambi abandi baragurishije abamaze kugurisha nabo urumva umuntu urimo ibyo yari afite atarimo arakora uri bubashe kubisiporota nibura n'icyumweru kimwe no kugira ngo aze kongera yesitari wenda ibintu yari amaze imyaka itanu cyangwa icumi cyangwa makumyabiri akabiteza kugira ngo azongere yesitari asubire muri uwo murongo mu murongo w'uko yari ameze ni ibintu bisaba izindi mbaraga zirenze uwo muntu ku giti cye mu magambo make ni uko yemeze
akazi
kuba mwana
umva urakoze cyane Obed biteye ubwoba ariko ubundi iyo abantu bavuye muri mu nkambi nk'uko wari ubikomojeho wabivuzeho gato ni byagombye kuba ari ikintu cyiza cyane kuri leta kuri iyo leta ariko kugira ngo iyo leta ifate icyo cyemezo cyo kuvuga ngo abari hanze y'inkambi ntibasubiremo muri iki gihe cy'iki cyorezo cya covid bagende bacucike ntabwo byumvikana ese kuki Malawi kubera iki Malawi kuki ariho byabaye honyine ni impamvu ni iyihe turabyumva wavuze uti abanyarwanda bo muri iyi nkambi baragurishijwe ese nsobanurira gato ubwo
okay ntabwo nahita mpamya ngo ibingire ngo ibi bibaye ubu ngubu aka kanya ngo ni ukubera ikibazo cyo kuba abanyarwanda twaraguze kuko ibi ngibi ni ibyemezo by'ino leta nayo yiside abayobozi wenda ushobora kubigiranya n'abayobozi bo mu bindi bihugu ukagira ngo ni ko baba bameze abayobozi nko mu minisitiri cyangwa n'abandi nabo ni abantu baba bameze ishyaka ryabo ryaba ryatsinze ubutegetsi aba rifashije ugasanga umuntu wamugize minisitiri ari umukawuboyi ari umuntu umeze nawe nk'umuntu w'umukawuboyi uko abyutse mu gitondo ari ugufata icyemezo gusa uko rero ni ubuzima n'ubundi izo mpunzi zisanzwe zaragoyemo kubera rya tegeko ni igihugu cyamunzwe na ruswa iri ku rwego ruri hejuru cyane muri ruswa ku buryo ari nubwo n'iyo leta ubwayo ifata iyo desiziyo igira ngo gusiba ibakande hanyuma bagira icyo bagenera ndetse bakora ibintu mu minsi yashize twaganiriye n'abantu bose bati ibintu bikwiye kurangira nabyo kurasirwa ingufu kuma ku bitegeko bigenga impunzi muri icyo gihugu rigomba guhinduka abantu baheraho bakanda impunzi bazibuze abarwaye imiti mu bamwe bashobora kuba dufite impungenge ko bamwe bari bupfa yezu bashobora gupfa rwose kubera donko nta muntu n'umwe umutima uri mu gitereko mu mpunzi ziraho n'ubu ashobora kuvuga ngo afite n'ubu ushaka kuba ngo wenda ngo ufite ngo uburyo bwo kuba wenda ntawe bukurukankane ariko n'ubundi ni ubusanzwe ni ubuzima basa nk'aho bamenyereje abantu wasigara se muri uwo mujyi ubundi nta mwene wanyu uhari mwene wanyu bamwangaje ugasigara ukora icyo uvugana n'andi ukorana inama wisanga nawe oredi wabaye vigitine nibyo natwe biduhagura ushobora kuba uteka wenda umunyamakuru hano bamuha ibyangombwa byo gukorera n'itangazamakuru ndarikorana nande abanyagihugu abatwakabaye dukorana kuba ari kubangaza umuntu wese ari kuba vigitine umukire n'umukene umukire n'umukene n'ufite rukurura n'ufite gute wese turi kwisanga twaba amavigitine muri icyo kibazo n'impamvu twese urwego urwo ari rwose twagurisha cyangwa tu no habe icyambere habeho kwereka isi nanashima cyane cyane by'umwihariko abanyarwanda muri hanze ikibazo cyo muri Malawi abanyarwanda bari hanze mugabane w'Afurika ikibazo cyo muri Malawi uri umuntu uwo ari we wese akizi abantu babonye amamesaje menshi hari arabibi ndumva barandikiye na perezida hano hari twabonye abantu benshi cyane uburyo bwinshi bwo gutabaza hari sosiyete sivire ihuriro rya sosiyete sivire hari abari South Africa barandikiye donko abantu bose ni ikintu cyahangayikisha umunyarwanda wese ahari ku isi ahari ariko nkavugana icyo kibazo kuba cyarabayeho byatumye nibura abantu banabona ko by'umwihariko iyo leta ibona ko n'umwimbare ibona ko abanyarwanda nubwo baguzwe nubwo bajya babereka indi sura ariko byatumye babona n'isura nyayo nanoneho y'u Rwanda anabona ko hari abandi bantu byatumye babona ko hari indi sura ukuri ku Rwanda abona ko izi mpunzi ziri muri Malawi atari bo banyarwanda bonyine b'impunzi kandi abanyarwanda b'impunzi atari abantu basuzuguritse gusa bafite n'amashyirahamwe n'abandi bantu bashobora gukomanga n'andi hantu hose bakababwira bakumva so rero hari agaciro nibura impunzi z'abanyarwanda ikibazo kiribuze gusiga basubijwe
iyo ni inkuru nziza cyane
umuntu arimo akora ubushakashatsi bwose akabona ya ni uko bimeze ni ukuvuga ngo ntabwo presiza ngo mvuge ngo ntabwo presiza tabita ngo uvuge ngo ibi ngo biraterwa n'ukuboko kwa Paul n'u Rwanda rwe na FPR kuko byo barimo basanzwe babirimo baragambanimo ariko ibi ngibi byo iyi leta amakuru amenshi aduha mu matwi n'uko iyi leta yari inkunga zose zari zagenewe covid abantu bake muri leta bazirya hanyuma rero abaturage amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu n'iki batangira gutegura imyigaragambyo no kubataka bavuze kugira ngo duhuma abaturage amaso kuko ibyo bintu abaturage barabikunda nta baturage b'abarebwe badakunda gukora bikundira ibyo buntu iyo babwira ibyo bintu byo kwanga kwirukana abantu akumva ko bazasahura cyangwa bakagera gute babyitabira cyane byari kugira ngo bahita icyo kuzitabira imyigaragambyo ibaza leta amafaranga n'inkunga zose za covid bari abaturage baba bari kukihugiramo bahugire muri icyo cyo kwirukana impunzi no kubabesha ko ibyo bakaba byakaba bibatunga ari byo bitunze izo mpunzi n'ibindi abantu binjije kumubesha biroroha cyane kumva ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi bidafite sense by'ibintu by'ubujiji uravuga ngo umuntu ngo urimo aracuruza ngo yagutwariye akazi ko leta itamuhaye igishoro yatwaye akazi kawe nta kazi kawe yatwaye kuko ntacyawe yashoye mu byo arimo arakora umwinjiji w'umuturage ibyo kubimubesha byumva vuba cyane nuko bimeze muri makerero ahita mwakora
urakoze cyane turi kumwe n'umuvandimwe Genevieve sinzi niba hari ikibazo yaba afite mbere ko tukureka turi no ku musozo w'ikiganiro Genevieve ese waba ufite icyo wifuza kubaza Obedi
Obedi mbere na mbere ndamushimiye ibikorwa rwose ari gukorera impunzi Obedi rwose ndagushimiye ko ubikiranira hafi ndashimira rwose icyo navuga ni no gushimira n'abandi bose bari muri iki kibazo cy'impunzi za Malawi banditse bakavugira ku maradiyo bagasengera abantu bari muri Malawi bagakomanga hose nagira ngo mbanze mbashimire abo bantu bose nshimira n'abantu bafashije abo bantu bari mu buzima nk'ubwo ntabwo riri ari ubwa mbere ibyo bintu bibaye nanjye nkiri muri Malawi uretse ko nari ibirongwe ariko najyaga mu nkambi nabikurikiraniraga hafi bageze ntabwo ari ubwa mbere bakora ku mpunzi kugira ngo bazihungabanye kugira ngo bazihombye kugira ngo abo bantu koko nk'uko avuze bafite imigambi yo gusahura ni abakene nabo baba bategereje ko kugira ngo bafate ibintu by'ubusa ibyo bintu nanjye ndabizi ko byatubayeho nanjye byambayeho ubwo nacuruzaga rirongwe ariko ibyo ngibyo ntitwanabihisha ko harimo n'akagambane bashobora kwihisha ngo ni ibyo by'imfashanyo nimumenye yenda amakuru meza mashyashya kuko ibyabaye imbere nawe Obedi urabizi uko baje bahungabanya impunzi mu nkambi bafunga batwikira si ubwa mbere batwika amaduka icyo kintu cyo kuhungabanya umutekano w'impunzi kiri inyuma ya ikindi ariko nta n'ubwo wenda icyo kintu twavuga ngo kiri inyuma y'ikindi kidashobora kuba kizwi nuko babivuga ku mugaragaro bakurikirana abantu hanze kwicwa nkuko bivuze ngo iyo bashyize abantu hameze bari muri kondisiyo nk'izo ngizo zo kuba umwana arara mu mashashi nta biryo bamuha asheri ntabyibaha nta hantu ho kwisanzura barundanije indwara ni nyinshi ibyo koko wabivuze neza ko ari nko kuvuga ngo bagende bapfe nta mpuhwe nta buntu ibyo bintu rero muri make rwose ndumva hari ikintu kibyihishe inyuma cya politike hakaba hari n'icyo wongeyeho tutari tuzi ko ibisambo birya imfashanyo zagombye gufasha abaturage zikazibishyira mu mifuka yazo ibyo ntabwo ari ibintu byashidikanywaho bakomeje nyine bakomeje kwica impunzi ibyo ngibyo tabita nawe yabivuze bakomeje kuzihungabanya izo arizo zose ni ikibazo kizwi hose mu isi kitagomba kwigwa ku rwego rwo kujenjeka kigomba kwigwa rwose na kikagezwa no muri iniyoro kikagezwa muri HCR kikagezwa ahantu hose bakakimenya ibyo nibyo byita guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu bari kubahungeta bari kubambura bari kubabuza amahoro bari kubica urubozo ibyo niyicwa rubozo bakibagirwa ko namwe muri abantu ariko abashinzwe amategeko arengera ikiremwa muntu bagombye guhagurukirwa nabo ibyo bintu rero dufatanije twese tuzabigeraho namwe abanyamakuru Obedi rwose ntucike intege ujye ukurikirana ubisesengure ubishyire ahagaragara ubyandike ubitumenyeshe tumenye ukuntu bimeze kuko ntabwo ari ubwa mbere ibyo rwose babikora ibyo bakora ntabwo biteye ubwoba leta y'u Rwanda ntibiteye ubwoba na Malawi ni ibintu biri mu maraso yo kwica gusa yo kugira ngo abantu babure amahoro ibyo bintu ntabwo byemewe turabirambiwe turabyanze nibyo twatangiriweho dutegereje yego si ugutegereza gusa nk'uko navusomye ijambo rivuga ngo kwizera kutagira imirimo tugomba no gukora umuntu agahaguruka agakora agatekereza ntabwo twavuga ngo tuzicara dutekereze ibintu nako twicare ibintu byikore ni ukumenya ko ari intambara ni nk'iyindi turi mu ntambara iyo umuntu ushaka kukwica ntabwo wabona umuntu aje kukwica ufite self defense ugomba kwirwanaho ngo we kwirwanaho nawe kugira ngo ukore ibyo ushobora kugira ngo ukize ubugingo bwawe cyangwa amagara n'ubundi umuntu yahunze kugira ngo akize amagara ye ariko ibyabaye amahano ni uko bakurikirana umuntu wabahunze hanze bagatanga n'amafaranga menshi cyane baranabyivugira ko mufite abana bazi ubwenge mufite abana mwize musigaye mufite no kugira ngo n'ubu ngubu mushobore kugira ngo tuvugane ibyo bintu rero ni ibintu rwose bigomba kurwanywa ibitekerezo mukabishyira hamwe nta bibazo byinshi mfite kuko ibyinshi ndabizi nanjye byambayeho ni ibintu bikorwa bitahindisha umushyitsi abantu babikora ahubwo barabyishimira bagaseka bakumva ko banezerewe ko abantu bamerewe nabi ariko ntabwo ari ikintu cyo guhagarika intambara ni ukuyikomeza icyo mbabwiye cyo ntabwo muratsindwa ntituratsindwa nk'uko Tabitha yavuze kubabara siko gupfa kandi abashaka kwica abantu siko bose babona bapfa hari ibitambo ariko dukomeze ni u Rwanda rw'ejo turi kurengera nibo bazaba abantu twebwe turanashaje bazakorera igihugu ntabwo abantu ntabwo muzahera mu buhungiro niyo mwahaba ariko mukaba mufite uburenganzira bwanyu bwo kuhakorera. Ya navuze amagambo menshi gusa reka yenda ndangirize ku kantu nanone ko kugira ngo rwose musabe abantu twese wowe nanjye n'undi wese w'umunyarwanda uriya indirimbo ivuga ngo bamwe barara mu mazu abandi barara hanze barara mu mashashi nkabo abandi barirukanwa bagashaka kwicwa wowe nta ukwirukana wowe ufite akazi ni ukuri ndagusabye ugira icyo ukora ndagusabye kugira ngo amafaranga nta twararebye dusanga ntabwo ariyo atanga amahoro kubera ko n'abayafite ubu bafite ubwoba bwo kuyabura n'abayafite ubu bafite ubwoba bw'uko bazicwa cyangwa se bazayata kuko urupfu rwo ntawe umenya igihe ruzira ni urwa twese ariko igihe tugihumeka rwose ndasaba kugira ngo mupfundure igifunsi mutabare abantu ntabwo gutabara bigombera kuba ufite ibintu byinshi ntabwo bigombera kuba ufite ibya mirenge ni ukugira umutima wo gukunda urukundo kwitangira abandi kukavuga uti jyewe ntariye umugati ntacyo naba nateka imboga nkateka umuceri ndawufite yenda ayandi mafaranga ntayahereza abantu bo muri Malawi ntayoherereza abantu b'abanyamurenge ntabohereza abantu bo mu Rwanda bakuye mu byabo ibyo bintu ndabibasabye bantu rwose muzumva iki kiganiro yenda tabitaraza kongera bibutse nimero zakira amafaranga abantu bakira amafaranga ariko rwose mutubabarire mugira umutima w'ubumuntu mugira umutima w'urukundo gupfundura igipfunsi tabita akunda kuvuga nanjye nkunda kuvuga na Josiane akunda kuvuga nuko iyo urambuye igipfunsi harimo ibintu hari ibitakara umuntu akaba yabitora hari n'ibindi ufundura igipfunsi usaba kugira ngo ubone umugisha Imana ibone aho ishyira nkunda kubivuga ko iyo upfumbase none se Imana yashyira he nta plus nta mwanya uhari wo kubishyiramo nimuramburire impunzi bene data bavandimwe ndabinginze kugira ngo izo mpunzi zirara mu mashashi abantu badafite imyenda ababyeyi muramurabizi kondisiyo z'ababyeyi rwose nimutabare iri ni ijwi ritabaza ribatabaza bavandimwe banyarwanda mwiza kuvuga ngo aba naba ubuje twebwe twarabirenze ntabwo tukireba ngo abameze gutya barebera abagufi turareba abantu bacu abanyarwanda barushye abanyarwanda bananijwe na satani n'inyamaswa abantu zibirukana kandi ejo nazo zizahambwa zigapfa gusa naho nasozerezaga nshimira abo bantu badufashije nshimira namwe mwashimye nshimira na Obedi washoboye kugira ngo utange iki kiganiro utubwire uko ibyo muri Malawi bimeze Imana ikongera imbaraga kandi ibyo ukora nawe uzabihemberwa kintege rero ya urakoze mugira Imana kandi tuzongera
urakoze cyane Genevieve urakoze cyane mbere ko turangiza turimo turagana ku musozo sinzi na Obedi niba hari icyo ashaka kuvuga cyanyuma hanyuma tukava muri studio za radio Iteme
murakoze cyane ndamushimiye Genevieve muri ibyo navugaga arabyumva cyane kuva yarabaye muri Malawi arabyumva situasiyo yarayumva ndabashimiye namwe tabita ubu umuntu murasanga buryo umuntu akora ibintu bisanzwe no mu biganiro cyangwa icyo umuntu akora ibintu n'umuntu asanzwe yumvamo ni n'ibintu umuntu asaba ko umunyarwanda wese ikibazo cya mugenzi we yakigira iki ibyo bintu twabitekereje bizatugeza mu rwego rw'icyo Geneva aciye ku ruhande cyo kurenga amoko ngo uyu ni umututsi uyu ni umuhutu ni rabishi ibyo bintu hari igihe bikwiye kuza ubumuntu nimubabure mu muntu ukumva ko niba umuntu ahohoteye umuntu mugenzi wawe ari kimwe n'uko naguhohoteye tuzagera igihe tugira u Rwanda ruhumeka amahoro aho umunyarwanda wese azajya aba yumva yishimira kuba umunyarwanda yishimira kuba agiye mugenzi we agize ikibazo akumva ko ari nk'ukuboko kwe gucitse so ndabashimiye rero mwatekereza mu byo muzashobora mutekereze kugufasha impunzi zo muri mara mutekereze mu bushobozi mujya mugira mwahanga amaso cyane cyane abo bantu bari kurara mu mahema mu nkambi ikindi muzatekereza ku mushinga n'ubundi wa bantu kiba abanyarwanda by'umwihariko bo muri mara baba bari mu cyiciro cya bageze mu gihe cyo kwiga kaminuza bagiye bakurirwaho ubundi buryo ntekereza ko wenda muzagira igihe mukahura cyangwa tukabahuza n'ubuyobozi bwa kominote y'abanyarwanda bakabereka imishinga imwe bafite mukazafatanya nabo gutekereza uburyo mwayisapotinga ku buryo nibura abo bana bajya nibura aho bahagarikiwe kubera akagambane ko kwiga aho abakongomani n'abandi bantu biga nibura nabo bagire bene wabo babafasha kugira ngo bakomeze amasomo ndumva ntabwo navuga byinshi ndabashimiye reka dusoze ikiganiro ikindi gihe ni muntu umera nabwo nzaba mpari murakoze twabita
murakoze cyane Obedi Ndahayo ndagushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu n'ubutaha nitugukenera nizere yuko tutazakubura ndagushimye rwose Imana ikomeze kujya imbere muri ubwo butabazi ukomeza gukora muri ibyo byose ukora by'ubumuntu Imana ikomeze iguhe umugisha nawe Genevieve twabanye wakoze cyane Imana igikuba imbere n'inyuma Banyarwanda Banyarwandakazi mwarimo dukurikiye muri iki kiganiro turabashimiye reka tugire ubumuntu reka ibyo dukora twe kwita ku mazuru manini n'amato uburebure cyangwa ubugufi ubwoko ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa iki aho abantu bavuye reka tube mu bumuntu iyo ufite ubumuntu uba ufite ubuntu iyo ufite ubuntu uba ufite urukundo iyo ufite urukundo ntiwifuza ko hari mugenzi wawe wababara cyangwa wababazwa Imana ibane namwe namwe muzadukurikira turabashimye wowe ukomeza gufungura igipfunsi ufasha abababaye turagushimye dushimiye nabo ku buhanga bw'ibyuma mwese Imana ibabe imbere n'inyuma
umuhinga n'ukorera Imana akareka guhanira ibyisi akuzura urukundo yesu adusaba agakunda busana cyanguye gerageza ubwira urukundo udafite urukundo ntazobona Imana ibyo warudukoreye kinyamareka Imana izo tuguhindira iyo ari wowe tutabikoreye umutegurira turashima
Imani zote kuhindira yu wali wewe, utari kore yu mbite